Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na shepu, yote mwanana, misuru wari ya nidondoka. Tukimbiza nini sarume wangu, iyo michezo ya jogo. Ona watiza machini sarume wangu, ukimwona jongo. Inama kidogo, shika magoti, mini mesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti, chumbani bingiri bingiri samba zoti.
Unante kinyaga ukinyonga sarume,
unante kinyaga ukinyonga.
Unante kinyaga ukinyonga kweri,
unante kinyaga ukinyonga.
Orera bakuru vanyo, orera ngame, orera nazari vanyo, orera ngame.
Utamkulea, aprokoto, tingali tingali nani kwa moto. Utamyongea, msokoto, temesumu kali kama kobongo.
Mapenzi yananipa shida,
shida mama,
midonda lisokuwa na tiba,
tiba bwana.
Usije baby, kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga. Nie baby, kwenye msambwanda, wasinga jingenge ninganganga.
Unante kinyaga ukinyonga sarume,
unante kinyaga ukinyonga.
Unante kinyaga ukinyonga kweri,
unante kinyaga ukinyonga.
Orera bakuru vanyo, orera ngame, orera nazari vanyo, orera ngame.
Mwenza konyanga nyanga, izari wino nyanya. Baby kwa wano, isimamie kama kangaru, ibane kangwaru, baku yuma mpike kwa kwaru,
kwa kwaru, kwa kwaru.
Asa chambua kama karanga sasa,
chambua kama karanga,
ichambue kama karanga sarume,
chambua kama karanga.
Asa washa, washa, mtu washa, washa, songa, songa, ugali songa, songa, pakaji, 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 pakaji.
Kwenye wivu wa jinyonga,